ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro bya Radio mu Kirundi mu Kirwanda, mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave, ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira ku FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio yacu mu kibanza cyacu cy'amakuru wezitatu akabungu Radio yacu VOA akabungu com. Mwiwe ni zanji, sili mwiste na mwiwa kuzi radio Ijwi ya Amerika, mwini kumuna Frederick Nkurikije. Ikaze mwiste ni kiganiro, mwini sanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikije Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Karahize ikiringo kiringa gato ukwezi Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi afashe ingingo zo gushyira intara ya Ituri n'intara ya Kivu ya ruguru mu bihe byo gucungira umutekano mu buryo budasanzwe. Inyuma y'icyo kiringo, Leta ya Kongo ivuga ko icyo gikorwa cyagenze neza kuko igisirikare cyashoboye gutuza imirwi itwaje ibirwanisho itera umutekano muke muri izo ntara nk'uko byashyikirijwe kandi mu kiganiro abavugizi ba Leta ya Kongo batatu barimo umushikiranganji ajejwe ubutangazamakuru Patrick Muyaya, General Leon Richard Kasonga, umuvugizi wa gisirikare hamwe na Colonel Mwana Mputu, umuvugizi w'igipolisi. Mbega abanyagihugu muri iyo ntara hamwe n'abakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke muri izo ntara, bobo babona gute ibikorwa byaranguwe n'abategetsi ba gisirikare mu cyo kiringo cy'ukwezi? Mu kiganiro muri saa cumi munsi twatumiye bamwe mu banyekongo bavuka muri izo ntara. Turi kumwe na Dr Salomon Baravuga, umuganga akorera mu gihugu cy'u Suisse mu Bubiligi. Muri neza Dr Salomon Baravuga.
Mwiriwe Bwana Frederic, kandi murakoze cyane. Turakanya kugira ngo twongere kugira icyo tuvuga ku bibazo byo muri Kongo.
Murakomeye ngaho muri?
Turakomeye rwose, hari akazuba ahubwo kakaze cyane.
Ni byiza ko imbeho yarangiye. Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Profesor Emmanuel Sekiyoba, yigisha muri kaminuza West Los Angeles College muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amwiriwe neza Profesor Emmanuel Sekiyoba.
Komera warakoze byinshi kandi wakoze kutuganirira ku bireba ibiri kugenda mu karere k'iwacu muri Congo ya Kinshasa.
Ni byiza cyane rwose. Murakomeye namwe ngaho.
Akazuba ntabwo ari kenshi cyane kuko aho ntuye famili y'amazi ku nyanja ya Ocean Pacifique hano ntuhashyushye, haracyari hazima kabisa.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Godet Chirihaguma yanonosoye ibyerekeye amategeko kandi ahanira agateka kazira muntu. Godet Chirihaguma musera cya Felix muri leta ya Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mwiwe neza Godet Chirihaguma.
Mukomere mwihangane. Hano natwe akazuba karimo karaka, uzi ko hano nyine izuba ridasa cyane. Hano ho tumeze nk'aho turi mu itanura.
Aho harashuha cyane ndabizi. Aratandukanye no mu Suisse kwa Dr Salomon Baravuga.
Twebwe hameze neza, hari imisozi igerageza koroshya ubushyuhe. Hakaba hari n'akayanja kariya kitwa Lac Léman katworohereza mbese ubushyuhe.
Ni byiza cyane rwose.
Ubwo ntabwo turi mu itanura, hameze neza.
Hameze neza ndahazi. Reka rero dutane kuri Godet Chirihaguma. Ibyashyikirijwe n'abavugizi batatu ba gisirikare ba Leta ya Kongo ku bijyanye n'ibyaranguwe muri ayo mezi atatu y'ibihe bidasanzwe, mu bibona gute abasirikare bo bavuga ko icyo gikorwa cyagenze neza? Ku bwanyu icyo gikorwa cyagenze gute?
Kiriya kibazo cyahariye hakurya ntabwo twavuga ngo mbese twebwe turakibona dute cyangwa biragenda bite, ahubwo populasiyo yacu tuvugana nayo yacyakiriye ite. Populasiyo yacu imaze iminsi myinshi iri mu bibazo bya insekirite, ku buryo buri kintu cyose ubazaniye cyangwa ubabwira ko kigiye kubagarurira amahoro bagifata neza kandi bakacyakira neza. Kiriya kibazo rero cyo kohereza abasirikare hariya ko bagiye kuzana amahoro hariya muri kariya karere cyakiriwe neza na populasiyo yose, abantu bose barishima baravuga ko abasivile bari barimo gutegeka none ibintu bikamera nabi. Yenda ubungubu ko abasirikare baje bazi imbunda bazi iby'amategeko kandi bashinzwe kurinda igihugu bakarinda abantu n'ibintu byabo, ko hari ikintu kishobora kuba cyangwa kigatungana. Abategetsi bo hejuru bavuze ko mu minsi 30 nyine umuti uzaba wabonetse, ariko biragaragara ko umuti utaraboneka. Ahubwo njyewe igitekerezo nari mfite nandikiye umukuru w'igihugu perezida de la republike mubwira ko marigre yuko yohereje bariya abasirikare hariya, twebwe turi muri bino bihugu developpe tubona hari sisteme bakoresha ya fingerprint, noneho iyo sisteme nk'umuntu yaba apfuye cyangwa yaba akoze akisida cyangwa hari abantu ari ahantu bibye bakabwira abantu ko uwo muntu wapfuye batagomba kumukoraho, cyangwa aho hantu bibye ko abantu batagomba gukora ku muryango cyangwa ku idirishya banyuzemo. Noneho iyo sisteme ya fingerprint ubwo abasirikare baraza baba bari abajya b'igisoda baba bari ab'igipolisi, ubwo bafite ibyo byuma byabo nyine bakaba barigishijwe ukuntu bagomba kubikoresha, noneho bakaza bagakoresha ubuhanga bwabo ibyo byuma babikoze aho ngaho bikahita byerekana umuntu wakoze ayo marorerwa, uwishe ninde, uwibye ninde. Ibyo nibyo nagiraga ngo umukuru w'igihugu nawe abe iyo sisteme yayikoresha, ntabwo ari ukuvuga ko ari amafaranga abuze hariya muri Congo ku buryo amahoro yagaruka. None se hanze niba mu Burayi bafite amahoro, muri Amerika, Canada, Australia bafite amahoro, izo sisteme za ordinateri bakoreshaga, none kuki twebwe tutabikoresha ibya fingerprint ku buryo amahoro koko yagaruka nyayo?
Muravuze ko ku bwanyu icyo gikorwa kitageze neza, mwiweje amakuru muhabwa n'abanyagihugu bari hariya, ariko icyo kibazo turagisubira ku kigaruka ko na wewe nagomba na Dr. Salomo baravuga nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo gikorwa cya gisirikare cyaranguwe amezi atatu igihe hari ibihe bidasanzwe igihe leta yafatiyeho kurunyika abategetsi ba gisirikare muri izo ntara. Dr. Salomo baravuga ku bwanyu izo leta ya Congo iri kuyashikiriza ko icyo gikorwa cyageze neza, ko imirwi yacujijwe, namwe niko mwabibonye?
Murakoze Bwana Frederic. Icyo mvuga ngo nibute ni uko muri Congo hari ingeso mbi isanzwe yo kudakora icyo bita audit. Ntabwo abantu bajya bagenda ngo barebe inyuma ibyakozwe bibi cyangwa byiza ngo bavanemo isomo tuma bashobora gukora ibintu neza ngo bigende neza, mbese babashe gukosora amakosa. Ibyo ntabwo bibaho. Kuva Perezida Kabila ari ku butegetsi, kariya karere karanzwe n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, nta na rimwe bigeze bashaka kumenya ababikora abari bo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kiriya kibazo cyo gushyiraho bambura amatari ngo bagende bajye gutegeka, nk'uko umuvandimwe abivuze mu kanya rwose twese twabyakiriye neza kandi turanabyishimira, tuvuga duti noneho igihugu kigize umuntu ugitegeka mu by'ukuri. Ariko rero kuvuga ibintu ntabwo bihagije, hagomba ibikorwa bibyerekeza. Kugeza ubu rero twebwe iyo twitegereza niyo tuganire n'abaturage bariya hirya mu karere, baratubwira bati abasirikare baraje bafashe ku butegetsi ariko ntacyo bakora, nta bikoresho bafite, ntabwo bigeze bahabwa ibikoresho bya ngombwa kugira ngo bagende barwanye bahashye iriya mitwe ikomeza guteza umutekano muke mu karere. n'ikimenyimenyi cy'ibyo byose kibigaragaza ni uko hari icyo bita barometre securitaire de Kivu irimo abantu b'indorerezi bakomeye cyane bigisha muri Université ya New York. Bavuze bati yewe kuva bari abasirikare bajyaho umutekano wabaye muke cyane kurusha uko byari bimeze mbere abasivili bakimara gufata ubutegetsi. Icyaje kumbabaza kandi cyantangaje ni ukubona ari Minisitiri Muyaya Patrick, ari William Uganda Piero Mwana Putu, ari William General Kasonga batinyuka bakavuga ngo umutekano waragarutse. Icyo gihe byanyibukije ibintu byigeze kuba mu 2010 igihe Monsieur Muzito yari Minisitiri w'Intebe. Baramubajije bati se umutekano mu gihugu umeze utaravuga ngo yajya ngo igihugu cyose kirimo umutekano nta hantu na hato hatari umutekano. Abadepite bo muri Noru no muri Sitikimu bagiye kumureba bamushyira inyandiko bagira ngo bamumenyeshe yuko rwose uburasirazuba bw'igihugu hahora haka umuriro. Yarabibukanye yanga no kubakira. Icyo kibazo rero cyo kugenda hakaba ikintu kimeze nka negasiyonizime y'ukuri y'ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Congo kiracyariho kandi nkeka yuko Perezida Tshisekedi afite ubushake ariko wenyine nk'umuntu umwe ntacyo yashobora. Akeneye abandi bantu bashyashya batari bariya banegasiyonisite bagenda bakinyura ibintu bagashaka kuvuga ko ibintu
bimeze neza. Dr. Salomo baravuga ku bwanyu
mu nzego z'ubutegetsi hakajya abantu bazima bashaka kuvuga igihugu kigira umutekano kandi abantu bose bakagira umutekano.
Dr. Salomo baravuga mwavuze ko intumwa za leta amakuru yatangajwe n'intumwa za leta ari amakuru y'inyuma ku bwanyu ni icyo tuma abavugizi basabwa gukora iki?
Mu by'ukuri igihugu cyacu ni kinini cyane, icyo ni kimwe. Cya kabiri abantu badutegeka benshi bibera ikesha cyabo umutekano. Abantu ntabwo bazi intambara icyo ari cyo. Intambara yigeze kubera muri Kinshasa n'igihe Kabila na Bemba barwanaga nyuma y'amatora. Barwanye nk'amasaha atatu abantu b'Kinshasa bose baravuga bati turashize. Abantu ntabwo bazi ikibazo cy'umutekano muke cyane uko kimeze. Kinshasa ntabwo babyumva. Nabariye bategetsi rero bose abenshi ntabyo bumva. Uwe batabyumva rero bo baragenda bakavuga ngo kuva generale yagiye akaba guverineri birahagije. Ntibibwire yuko generale akeneye abasirikare, generale akeneye ibikoresho, generale akeneye imiti, generale akeneye toute la logistique yose ikenewe kugira ngo hagaruke umutekano hakaboneka n'ibikoresho bidasanzwe. Ubu ngubu igihe tugezemo hagomba gukoreshwa intwaro zigezweho, apana ziriya karashinikovu za kera bajyaga bakoresha bajya guhiga imparage mu Kagera mu Rwanda. Hagomba ibikoresho bigaragara kandi bituma bariya bantu bagenda babujije abandi umutekano abantu bose bakavaho.
Icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba na Professeur Emmanuel Sekiwa nawe nyine atubwira ukuntu yakiriye amakuru yatangajwe n'abavugizi bavuga ko batujije imirwi yose itwaje ibirwanisho igisubije mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Urakoze cyane Bwana Frederike kandi mwakoze mwese rwose na Salomo. Kuba turi kuganira ku kongere tugiye kuko mbarira abantu abagenzi bacu bari ku rubuga rw'izo ntambara ziri muri Loki. Icyo ni ukongeraho n'ikindi Kivu yacu nanga Kongo yose ingeso mbi zatangiye n'igihe cya Mobutu biri kuvaho n'igihe cya Kabila. Ubungubu Tshisekedi ibyo arimo ni ugushaka gukosora hano agakosora hariya agakosora hariya kuko ibibazo ni byinshi cyane mu gihugu, kitagira umuhanda, mu gihugu kitagira ishuri, mu gihugu kitagira ubutaro, mu gihugu kitagira ikintu kandi cyarangiza abaperezida mu myaka 50 ishize. Icyabaye muri Kivu no muri Ituri kutuzanira abaguzi b'abasirikare ni ikintu kinini cyane kuri Tshisekedi kuko urebye neza kuba twarategetswe cyane cyane mu Nord Kivu n'abasivili kandi ni ubwoko bunuga dutegetse kuri imyaka yose. Kare na nini mfite paniki nuvuga mbese n'ibintu by'utavangura amoko cyagira ubumenyi bwo gutura neza n'abantu nuvuga mbe iyo abasivili barangije gutegeka muri Kivu ngo bajye amahoro dusangire.
Nono, urebye muri iminsi mirongo itatu ishize iyo guverineri w'umusirikare ngo kivuga guverineri w'ituri ariyane bono muri ituri woreba ko harimo akamenyetso ngo kazi kari gukorwa bari gufata abantu bakiruta abandi babarebeye n'abakandi inyeshyamba naho muri uru kivu ibibazo byawe kiki byabaye byinshi guverineri agezeyo ahura n'umuriro guverineri agezeyo ahura n'imbangukura moko guverineri agezeyo asanga ko u Rwanda rwinshi rushobora kumufasha kugira ngo amenye aho ibibazo biri ubwo rubanda rwo bimuretse kuko cyane cyane urebye mu myaka cumi n'ibiri z'igihugu wese imyaka cumi n'ine zose n'urukivu izo kuzana ubwoko bumwe
tugaze ku kibazo nababajije Professor Emmanuel Sekiba abasirikare barashoboye kurangura imigambi bari bishinze yo kugarukana umutekano muri izo ntara ikaba yo gutuza n'imirwi yitwaje ibirwanisho iri muri iyo ntara
abasirikare bo kugeza ubu ngubu novuga ngo hari akamenyetso gakeya kuko kidnapping yarafungutse gakeya adacariho ariko nkagira ngo baba bafite ibibazo byo kubura amadeko nziza kuko intwaro ni nziza kuzigira ariko intwaro zikora akazi nziza aho zijya gukora akazi ubu ngubu ikibazo gikomeye cyo no kwifuriza guverinoma ya Kivu naba ituri gukoresha ni ugukoresha amadeko neza ya rubanda turi muri ako karere rubanda rwo kubereka aho imiryango yabo bantu bari inyeshyamba zituye kuko nta risasi uzajya gutora umuntu uri muzima n'uwo inyeshyamba ni abata mutuzuko igisirikare gikora akazi ariko akazi kako kari hasi cyane bitewe n'amakondisiyo bahuye nabwo cyane cyane iwacu muri noti
umushyirahamwe Godiye Kiriha guma akarusho Professor Emmanuel Sekiba abona muri icyo kiringo cy'iminsi mirongo itatu irenganye namwe urakabona murabona ko hakozwe ibitari bike
ikibazo aho kiri yego nyine kohereza abasirikare hariya bambaye iniforume rimwe na rimwe nabyo bya bindi bita mu gifaransa ngo systeme peridoisif hari igihe abantu bashobora kubona abo bantu bambaye iniforume n'imbunda batembera bakagira ubwoba bwo gukora bibi bakora ariko ikibazo ntabwo akiri aho ngaho ntabwo ari uko nk'uko amahoro azagaruka kuko kenshi imforomasiyo zitugeraho usanga abahagarariye insekirite cyangwa amahoro make hariya hakurya mbese ni popirasiyo muri popirasiyo ni abantu bambaye kisivire bakagenda bagashimuta abandi bakabajyana mu mazu bagakoresha za telefone mobile izo za telefone hari kompanyi ziri aho ngaho ku buryo ushobora kumenya iriya telefone bahamagayeho kanaka ngo nazane amafaranga kugira ngo barekure umuntu we barafunze cyangwa bafashe bajyana mu ishyamba iyo telefone ushobora kumenya ni iyande ubwo hariya rero hakaba harimo ikibazo navuga cya negligence hari inzira nyinshi bashobora gukoresha z'amahoro ntabwo ari ugupfa kohereza abasirikare ngo ohereze abasirikare umugani wa mugenzi wanjye yavuze hano ko hagomba kuba ibikoresho nabyo n'ibyo bikoresho nabyo bigomba gukora ari uko abantu bose bafatanye ari popirasiyo bagafatanya ari abasirikare bagafatanya ari abategetsi ari bariya abadepite bose bagafatanya mbese kuzana amahoro noneho nka biriya bya sisiteme de serivisi ampure de ransenyema nayo bakayivugurura ndumva hari sisiteme de ransenyema ikora hariya muri congo ari sisiteme bashyizeho kuva igihe cya mubutu hari cyangwa igihe cya rumumba na katavubu aricyo kigikora ubungubu
mwavuze mushanahe Kiriha guma mwavuze ikibazo cyo gufata ibikumu nka abantu bakoze ibyaha mwavuze ko icyo kibazo gishobora gufasha mu kugabanya ubwicanyi buri muri congo murashobora kudusigurira neza mukatugira akamaro k'ikoreshwa ry'ibyo bikumu akamaro mu kugabanya umutekano muke uterwa cyane cyane n'imirwi ifashe ibirwanisho
muri biriya byose navuze icyo nabonye bakoresha cyafasha hariya amahoro kugaruka vuba vuba nibiriya nakubwiye ko nandikiye president wa republike mubwira ko yohereza abasirikare atabohereza ko bashyiraho ira system ya fingerprint iyo system ya fingerprint izabafasha waba wambaye uniforme waba utambaye uniforme ukaba wakoze ikosa aho ngaho wakoze n'intoki zawe bakashyiraho imashini ihita yerekana kanaka yakoze bine bine noneho neba ibyo ngibyo bidafashe reba bashyizeho nkabira bintu bya mbese byo gukontorora impoza abasivile bose nkabira bya ransenyema byo kureba ikartier imezite mbese nka resansema noneho abantu baza bakashyira izo ntoki zabo hari ibyo byuma ubwo biterwa n'uko formasiyo y'ibyo byuma umeze cyangwa abo bantu barimo kubikoraho babigishije icyo gihe iyo ushyizeho intoki zawe bahita bamenya mbese mu mwaka wakoze ibiki mu myaka icumi ishize wakoze ibiki icyo gihe bakahita bamenya uyu ni mwiza cyangwa ni mubi naho kuva kohereza abantu ubu ngubu ibintu byarahindutse none se hariya kuva muri 1996 za rebeliyo ziza buri munsi uko zije na niko zigisha abantu sisiteme zirutanwa sisiteme zitandukanye noneho birangiye abo bahagarariye rebeliyo basubiye iwabo nk'uko benshi baturukaga mu bihugu duturanye basubira iwabo abo bantu bigishije izo sisiteme bakaba barasigaye none ubu ngubu hari haze sisiteme ya afudeli ibyara erisede ibyara sendesi senidepe ikikamo ibibazo byinshi haraza ngo nebari ari senidepe ngunda nebari senidepe jean bosco bindi ngo nebari senidepe mutebuti ibyo byose bakoreshaga abana bahariya muri congo none ubu ngubu ngo haza na emuventura abo bose babigisha sisiteme yo kujya kuri tele ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukora byiza kuko babigisha ibyo ntabwo babigisha kariyeri bigisha ibintu bagomba kwentimiza popirasiyo no kwentimiza igihugu enta noneho byaba birangiye ubwo bakasigarana iyo sisiteme noneho bakayikoresha muri popirasiyo niba utafite rero ibikoresho koko bihagije kandi bihambaye bigomba kudenisha uri gukora nabi ninde uri gukora neza ninde sinzi ko amahoro azagaruka hariya hirya
bazana abatutsi b'igihumbi dr hasalman baravuga ku bwanyu ikintu cyo gukorwa kugira ngo imirwi itwaje ibirwanisho bavuga ko itera umutekano muke muri izo ntara ituzweho kurwa iki mwavuze ikibazo cy'ibirwanisho bitari adekwa ikibazo cy'ibirwanisho byataye igihe bikoreshwa n'abasirikare ibintu mwibaza byotuma hagaruka umutekano imirwi itwaje ibirwanisho igacuzwa n'ihibihe kuganira mu majambo make
murakoze bwana Frederic mu by'ukuri nk'uko abavandimwe babivuze hari sisiteme yagiyeho yashyizweho na Mobutu iracyakomeza ntabwo yigeze ihinduka n'abategetsi bakoranye na Mobutu abenshi nibo bakiriho nibo bakiri mu butegetsi nibo bari mu nzego z'ubutegetsi biragoye kugira ngo abantu bakoze amarorerwa abe ari bo bazagenda ngo bikosore niyo mpamvu navugaga nti hajye habaho ikintu cya odite icyo ni icya mbere odite rero nk'uko umuvandimwe kiriya guma avuze ati abantu bashobora gukoresha les empreintes digitales mu gifaransa fingerprint nk'uko yabivuze bo icyo ni kimwe mu bisubizo naba naraganiriyeho na bamwe mu bategetsi ba congo twahuye ndi kubabwira nti hagomba resansiyo y'abaturage hakabaho ikintu cyo gufata les empreintes digitales z'abantu umuntu uwo ari we wese yaba igisambo yaba umwicanyi yaba umuntu mwiza akaba identifiye ikibazo ibyo yakoze byose bikajya bimenyekana icyo kibazo nuba narigeze kukivugana n'abategetsi ariko kugeza ubu ibisubizo nahawe kugeza ubu ntabwo birankomvenka ntabwo ndabakomvenka n'ibisubizo bambaye icyo ni kimwe icya kabiri nteka yuko tugomba kureba uburyo ibihugu duturanye byakoze kugira ngo bigarure umutekano u Rwanda rwigeze gushyiraho etat de siege muri Gisenyi bafata umuguverineri w'umusirikare
aragenda icyo gihe hari mu gihe hari abacengezi benshi cyane bazaga bakajya baza gutera abaturage bakambura abantu bakambikwa abantu gusa mu mabisa bigisenya agiye Kigali habaye ibintu bikomeye cyane icyo gihe Perezida Kagame afata umusirikare amushyiraho ati ugende ujye gukoresha amategeko adasanzwe ya gisirikare hari icyo kuva icyo gihe muri Gicenyi habonetse umutekano kubera ko habaye ubwo bushake bw'umutegetsi mukuru w'igihugu habayeho ubushake bw'umusirikare bohereje bamuhaye ibikoresho ndetse bamuha ububasha bwose bushoboka
Dr. Salomo baravuga ibyo ariko na Perezida Tshisekedi yabikoze
oya ntabwo yabikoze kimwe n'ibyo ngibyo navuze Perezida Tshisekedi icyo yavuze yaravuze ati nshyizeho leta de siege nshyizeho abajenero babiri umwe Lubaya amushyira muri nani muri Ituri Ndima amushyira muri Sud Kivu ariko ntabwo babahaye ibikoresho bihagije byo kugira ngo bakore ibyo abavandimwe bavuze by'ivangura ry'amoko biracyakomeza kandi si naho gusa uruye muri Sud Kivu ahantu abantu abanyamurenge bamaranye n'abantu mitwe itavuga rumwe n'ubutane abamayimayi baracyuzuye nta gisubizo cyatanzwe kugeza ubu nta kintu cyakozwe kigaragara cyerekana yuko hari ubushake bwo kurangiza ibibazo ariko yewe ikibazo ntabwo nkikira kuri Perezida Tshisekedi ngishyira ku bamwegereye bari bakwiye kumubwira bati tugiye gutya na gutya kuko Perezida ni umuntu kimwe n'abandi ashobora kuba afite ubushake ariko adafite abantu babimufashamo ntacyo yageraho
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Profesor Emmanuel Sekiwa havuzwe ibibazo byatumye nk'uko babivuga abashinantahe icyo gikorwa kitegena nk'uko bari babyiteze havuzwe ikibazo cy'ibigwanisho bidakwiye havuzwe ikibazo cyo gufata ibikumu abanyagihugu reka kumenya abanyagihugu n'uruhara bafise mu gihugu ibyo bibazo mwe mubivuga ko iki muvuga iki kuri abo bashinantahe babiri bavuga ko icyo gikorwa cyagenze nabi
wakoze cyane bwana Federico kandi nemeye ko kubyo byose ari ibintu byiza bigomba gushyirwaho n'ubutegetsi bw'igihugu ariko ikiganiro ni kuri ubutegetsi bwo fasha perezida w'igihugu nshimiye cyane kuko ari kugerageza kurangira uko rugura amahoro iwacu cyane iki kibazo gushyiraho gufata ibintu igikumu ni ikibazo cyiza kizakuba gute mu gihugu mudafite kura mudafite elegitivite nta muriro mudafite ordinateur n'iki iki kibazo cyo kumurwa no kugira maneko nziza simple maneko ngubu yodufasha gute batuzaniye abasirikare kuri ngoma y'urutsi hose ariko bagiye uko abo bantu bacunga imiryango kuri aba chef de quartier kayo bategura bakabigisha bakabagira inama uko umutekano wo mu gihugu uzaba ku buryo bo bazafasha Rwanda kuko abantu bagira bene wakinari batuye muri bo naho ibyo ufata fingerprint ni byiza bizaza na kandi ubutu ushaka ibintu byo gufasha muri iki gihe bwangu bwangu ibi mfasho imfashanyo ibyo vuga cyane kuko ni igihugu gikennye kandi ntabwo gikennye kubera ko kidafite ubushobozi bwo kugira cyakeneshejwe n'abakongomani bagitwaye ku myaka ishize yose Dr. Salomo avuze ko abari mu butegetsi ubu ngubu ni babandi bagishyize hasi sibwo none dushobora kwihangana ngo bavane babahandure ntureba ko kuvana igihe cyose cy'ubutegetsi ubu ngubu abantu bari kuvuga ngo ntacyo ari gukora ariko urwanya icya mbere aruba kuwa goma bandi gani yele kuiva kuvia pagavanyo bahindi ukiyamo kumbika ni na humu bali tu wakoze ito humu bali tono mikira waka ni kuko ya kukwazo meteneza iku wakoze kwanda uhaagari example ito kukulika mkoko ito nsaba nukulamo ziru mkima utuji kwe tuhe presida akanya tumufashe jewu salombo gode do city watch do city rally watch ese du koriki ko mufashe aba bagubere bashabaje ngo babone uko bomenya aho izo nyeshamba zituye turafuwa ki tuje tura bahinama tuje tura babira ngo uziko mwere n'ikiti muda mu rugo agire aje kumubwira neza
ubaje ikibazo cyiza cyane rwose reka nico kibazo kibaze gode kiri haguma ikibazo cy'uruharagwa abanyagihugu abanyagihugu bo muri ya ntara bafasha iki muri iki gikorwa cyo kugakora umutekano bufashanya gute na leta reka n'inzego zije gucubira umutekano n'inzego za gisirikare bufashanya gute uruharagwa bwo uruhe gode kiri haguma
urete bibi yanavuze byo gushyiraho idatisteme ya fingerprint noneho bakafata za amprente za buri muntu ndetse n'ibyo bakora renseignement kuko hano muri Amerika no mu Burayi babikora ku buryo iyo usize intoki zawe niba bashaka kumenya ibyo wanyuzemo mu mwaka myaka ibiri itatu yine itanishize bakahita bamenya ibyo ari byo ndetse n'ibya firime yawe ibyo wakoze bihita bigaragara icyo gihe bazamenya ko amahoro arimo kugaruka cyangwa azagenda ikindi cyakurikiraho ni ukuvugurura ira sisteme ya ekipe de renseignement ni ekipe ya renseignement y'igihugu ya kisivire y'abasirikare ndetse ikavugururwa n'abategetsi nabo bakabona ibintu bya entrainement ku buryo bamenya ko niba babonye information batagomba kuyibika mu nda mu kabati ahubwo information bagomba kuyiha uwo bagomba kuyiba nge ikibazo mfite ubu ngubu ndimo kwibaza mbese perezida de la republike ubu ngubu koko abona information zose buri munsi ziturutse hirya no hino bagenzi banjye bavuze ngo kiriya kibazo kivangura moko n'ibibazo bijyana nabyo nka kiriya kibazo bavuze ngo cya kintuza cy'abanyamurenge ntabwo ari ikibazo cy'abanyamurenge gusa ahubwo hari n'abariya batutsi b'imasisi bita de repubulike de sekantinete kuva muri icyo gihe kuki niba Kongo yaremeye ko baza ku butaka bwayo bazakomeza babe abarefuje kuzageza ryari kuki abategetsi batashobora gushyiraho amategeko yo kuvuga ngo niba uje uri umurefuje muri Kongo uri umukimbizi muri Kongo ukamara imyaka iyi n'iyi n'iyi uzaba umukongomani cyangwa uzasubira aho waturutse cyangwa bazagushakira ikindi gihugu ujamo ariko kupfa kwemera abantu nka hariya abantu abavukiye hariya hari benshi yenda tufite n'imyaka igiye kungana hari abavutse mu banyamurenge hari abavutse muri abo ngabo bo muri refuge de sekantinete none se turebye nk'ubungubu nk'uko abanyamurenge baje mbere y'abo ngabo ba sekantinete none turebye nk'abana bavutse muri abo ngabo ubungubu bafite imyaka ingahe abana twiganye nabo kuri ngubu njyewe ndengeze imyaka 60 n'ine ngiye kugeza muri 65 none koko uzakomeza ube muri iyo myaka jusqu'à 65 witwa umurefuje ikiriya gihugu nibwo navuze na mbere ko abategetsi bagomba kwicara hamwe bakahindura gutegeka kwabo ntabwo ari ugupfa kwicara mu ntebe ugategereza ko urufaranga rwinjira wamara kwinjira mu mufuka ukajya mu kabare ukanywa inzoga ugashaka abagore ukambara neza ukajya mu modoka zimeze neza gutegeka ni ukureba ko ahuri n'anturaje mbese abo bantu bameze neza bishimiye ubutegetsi bwawe ubutegetsi bwawe burimo burabafasha cyangwa ntabwo ubafasha kurwanira umutekano wabo
ukarwanira n'umutekano w'ibintu byabo ubuzima bwabo abategetsi bitaho abanyagihugu reka tubaze Dr. Salomo baravuga namwe uruharagwa abanyagihugu woba uruhe kugarukana umutekano mu gufashanya n'inzego za leta nk'uko biko biravugwa haravugwa ikibazo cya maneko haravugwa abanyagihugu bafashe iki abanyagihugu bo gira uruhara uruhe mu kugaruka umutekano muri icyo gihugu
mu byukuri muri Congo iyo turebye dusanga ibyo bibazo abavandimwe bavuga by'ivangura rya moko ivangura ry'uturere iki byose izo ni ibyo nakwiteza symptoms z'indwara kanseri ikomeye cyane igomba kuvurwa ibyo bibazo rero kugira ngo birangire buri umwe agomba kuba icyo bita education ya la citoyenneté nubwo buri muntu akayagenda aho anyuze hose mu gihugu akumva yuko ari iwabo ibintu byo kuvuga ngo runaka amaze imyaka 80% n'impunzi ibyo bintu bikavaho perezida kitekereje ubundi yavuze ijambo rikomeye cyane kandi nararyishimiye cyane yaravuze ati yemwe yemwe ibintu by'ivangura ry'amoko bigomba kuva muri iki gihugu ubwo byari biturutse ku mpamvu z'uko hari abantu bari kuvuga ngo nongo umuntu agomba kuba kandida mu matora ya perezida wa repubulika ngo agomba kuba afite se na nyina ngo bavutse ari abakongomani tukibaza Mobutu yavutse afite se na nyina b'abakongomani igihugu yagishije he abandi bose bari ku butegetsi kugeza ubu bavutse ku babyeyi b'abakongomani igihugu kigeze he n'abo bantu bose nuko icyo kibazo rero cy'ivangura ry'amoko nacyo kiri mu bintu bituma umutekano muke utaboneka niyo mpamvu hagomba kubaho icyo nakwita une justice réparatrice et pas la justice abrasive c'est-à-dire la justice abrasive ni iriya butabera bwo kugenda ugafata umuntu ugafunga ugakubita kuba mukati wo gupfa bakarasa ariko muri mentalite y'imitwe y'abantu nta kiba cyahinduye ifukiye une justice réparatrice justice réparatrice rero igatuma wa muntu nibura azamara imyaka myinshi akomeza kwibaza ati ibyo nakoze koko nzabisubira n'ubonye igihano bamuhaye ari kugikora akazamara imyaka nayo ari kwibaza ati ibintu nabikora nanjye nzamera nk'ubiki nubwo hagomba kubaho icyo kibazo cya justice icyo ni icya mbere hagomba kubaho icyo kibazo cyo guhindura kuvugurura imibereho n'imitegekere mu gihugu kuko imibereho n'imitegekere mu gihugu nk'uko abavandimwe babivuze ni ibintu bishishe byatangiye muri bwa 60 mu gihe cy'intambara za independance baburi kango na bari mu mba icyo gihe wese ari kurwanira akarere k'iwabo ibyo bintu ntabwo byarageze ariho mbanero zuma
yego na professeur Sekiba Emmanuel Sekiba namwe mutubwire uruhara rw'abanyagihugu muri izo ntara ziri kugira ngo umutekano ugaruke rwoba uruhe
urukuru Frederic vraiment igihugu kizwanye kuko byose ntacyo nanjye icyo nshaka kugira ngo anongereho ni kugira ngo tugire focus ubu perezida yatumiye abasirikare kuko hari abantu bijyanye n'uwakijyana niwe kandi abasirikare batuma avuga ko bazamara amezi ukwezi kumwe iminsi 3 noneho twagira ngo turebe ibyo bakoze dusanga bitari byinshi bitari byo u Rwanda rwari rukurindiye ese twabafashe kugira ngo babereye ku rezita byiza ubu ngubu njyewe ndi kuvuga ngo imibereho yo muri Congo iri gutera imbere gahoro gahoro kwete twafashe perezida gute kumuha amastrategi gatuma aba basirikare yadutumiye iwacu muri Nord Kivu na Ituri ibafashe kuko ingeso mbi z'ubutegetsi bwabayeho kera zabaye mode mu mitwe y'abantu iwacu Tshisekedi kugira ngo ashobore kugira ngo agere amahoro iwacu imvangura moko ni ikibazo gihambaye cyane kandi rero kagiye kuri Salomo Ivangura moko ntabwo ari symptome. Ivangura moko c'est la maladie exacte. Ubungubu mu isi wacu hari ubwo kumwe uvuga mu busungu bundi, ubwo kumwe ukabona ko uza kuza twara kibuyo bwonyine, ubwo kumwe ukabona ubwo bushoboye bize bwonyine, ubwo kumwe gutwika rubanda banyu wawe bari kujya gushaka aho kuba ni mu Congo, ubwo bwoko ni kibazo. Noneho Tshisekedi iyo information yari ifite ntayikoreshe neza ni ikibazo cye twebwe twihangaye tumubwire icyo gukoresha icya mbere ndamushyira kuko ako koko kabayeho imyaka 14 tubagize amahoro kaguye ubu ngubu tukureba mu kuntu ko abasoda tubafasha bagira amahoro iwacu
yego
maneko ni nziza ni nzima ntacyo bazashobora badafite abaturage bababwira aho izo nyeshyamba zituye kandi abaturage batababwira ibibazo bikomeye cyane ni kibazo cy'ivangura moko n'ikibazo cy'ugukoreshwa n'ibihugu bituri iruhande
Nama dumuntu gihugu diplomasi ya Tshisekedi iwe abayihanganire dusoko muri Congo twihangane turebe ukuntu ko fasha ubutegetsi bwo bwisirikare gukora neza bitewe na informasiyo twari turabaha.
Ego deyichili haguma gihe Perezida wa Repubulika Congo Repubulika Demokrasia ya Congo yatangaza ko abarundi abasirikare bagiye mu kurongora izo ntara mu ka ika gatanga n'amategeko ibihe bidasanzwe bimara ukwezi abanyekongo benshi bari bagize akizera ko umutekano ugiye kugaruka ariko inyuma y'icyo kiringo abanyekongo ntibari kwavuga rumwe ku bintu bishobora kuba byagezwe ko ku bwanyu hariho akizera ko intara y'umuseko bwa Congo cyane cyane izo ntara zibiri zizoteba zikabonekamo umutekano uramo
umutekano kugaruka muri kariya karere biroroshye biterwa nuko abategetsi babishaka kuko abategetsi ntibazashaka ko amahoro agaruka hariya hirya muri Congo ndetse no muri pays de grâce amahoro azagaruka none ibyo ngibyo turimo kuvuga bya fingerprint uretse ko njye mfite ikibazo cyo kwibaza niba n'ibi biganiro byacu tuganira kuri radio la Voix d'Amérique niba hari ibigera kuri abo bategetsi basi cyangwa niba iyo serivisi santrale de renseignement babyumva abumva ururimi ku buryo bashobora kubibwira abo ngabo bategetsi bwo hejuru icyo ni cyo kibazo mba ndimo kwibaza kuko nk'ibingibi tuvuze hano harimo za solution zafasha uriya mutegetsi uhari Tshisekedi kuba yazagwa amahoro hari ariko entourage ye irakora koko bamubwira ibyo agomba gukora kuko ibintu bigomba guhinduka hariya muri Congo ntabwo bigomba kuba mu gihe cya kera ngo niba umutegetsi avuze ikintu iki nubwo aba akoze amakosa gukomere mu mashyi ntabwo turi mu misa cyangwa mu rusengero urunuru ngo niba padiri ahagaze hariya cyangwa pasitoro niba avuze ngo amene namwe mugomba kuvuga ngo amene yenda akabivuga igihe kitari cyo namwe mukagomba kubivuga gutyo ubutegetsi bwa politiki ntabwo ari byo nk'ibyo ubutegetsi bwa politiki bugomba ni ukuyoborana ariko niba ari ukwicara umutegetsi waka akaba ari utekereza mu gihe cyawe noneho wewe ukwicara utekereza amafaranga kujya gusa ngo nimvuge ibi n'ibigo nimbwire umutegetsi ngo ko ibyo avuze bitari byo ngo yenda baramvana ku kazi nta kintu tuzageraho nta mahoro azagera
Dr. Salomo baravuga umushinahe Godeshiri haguma aravuze uruhara rw'abategetsi mu kugaruka nta mutekano muri iyo ntara mwiho uruhara rw'abategetsi murubona gute
kugeza ubundi igihembo n'ibintu hariya kujya iwacu bigomba kugenda hagomba ikintu cyitwa formation mu rwego rwa gisirikari mu nzego z'umutekano byose nta nibyo twavuze tuvuga za maneko abapolisi abacunga imipaka ibiki byose mu gisirikari hagomba formation hagomba loranizonima de cadre abantu bashyashya bakaza bafite amaraso mashyashya bafite ideoloji yindi itari ideoloji ya gisirikare cy'ubwoko cyangwa cy'akarere icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nkeka yuko ari ngombwa yuko habaho amashuri ya gisirikare akomeye cyane muri kiriya gihugu kuko ntabwo byumvikana ko igihugu kuva muri 1960 kugeza ubu nta faculté de polytechnique ishinzwe ubushakashatsi ibaho muri Congo n'amafaranga igihugu gifite uburyo kingana n'ubwo ibintu byo kuba abantu nta foromasiyo bagira bumva yuko bagomba kwigira hanze ibicurutse hanze akaba ari byiza kurusha ibyo bafite iwabo hari icyo nakwita le complexe d'autoflagellation icyo ni cyo guhora umuntu yikubita inkoni buri gihe wibabaza tugomba kugeraho rimwe na rimwe tukireba tukavuga duti aho bigereye tugomba guhagurukana nkatwe bashi tukirwanaho akimuhana kazi imvura ihise ntabwo twajya duhora twitabaza abantu bo hanze buryo ngo nibo baza kuduha ibisubizo ni byiza kugeza ubu perezida Tshisekedi yaravuze ati nta kundi nabigenza bitewe n'uko igisirikare kiri mu maboko ya Kabila reka nitabaza ibihugu byinshi ku isi yarabikoze ariko ikibazo tujye tumenya yuko ushobora kwitabaza igisirikare cyo hanze kikinjira ntumenye igihe kizasohokera ibyo nabyo bikaba bishobora kukuzanira umutekano muke ibyo nabyo tugomba kubizirikana niyo mpamvu mu gihe turi gushaka uwo mutekano turwanira aho ngaho dufatanyije n'ingabo zaturutse mu bihugu binyuranye zaje kudutera inkunga natwe ubwacu tukirwanaho tukamenya uburyo tuzabaho ejo ntitubeho none gusa dutekereje ko n'ejo tugomba kubaho abuzukuru n'abuzukuruza bacu bakaba bagomba kuzabaho ikibazo dufite muri Congo rero ni uko iyo vision ya kure cyane iyo umuntu aganiriye n'abantu benshi cyane usanga iyo vision ntabwo ifite ikibazo rero ni ikibazo gikomeye cyane
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Egome professor Emmanuel Sekiba icyo kibazo mu kibuga kwiki kibazo cy'abakitsi Dr. Salomo avuga ko abadafise atari imboneza bataraba kuri batagira imigambi irashe icyo kibazo mwembe uvuga gute cyangwa uruhara rw'abatetsi ugarukana umutekano mu izo ntara mu ngoba nkuru
gahoro gahoro cyose rero gukora bigenda neza ku mutima wanjye nuko umubabaro gwawe n'icyo muri Kongo igihe kirekire imyaka 50 ari utafi yose guhangayika yo kugira gutegekwa n'abantu bagira ingeso mbi ubu ngubu ibyo bagenzi banjye bavuze nabwira kugira ngo nabo bategetse kera uriho wese uzi ko yibye ibi bya leta uwatumye dukena barimo bapadiri ahubwo n'ubushyi bw'abapadiri bafite amashuri ngo bagize amashuri atabaho abo bantu bose bahamye kandi basabwe gusubiza izo franga mu kete ya leta kugira ngo izo franga zize zifashe rubanda ubukene bwo muri Kongo ni ubukene buri gutuma izi ntambara zibaho zose imvanguramoko zibaho zose utuzo uturi iwacu uri gufatira ubutaka ntawuza ubucuruzi iwacu uri gufatira bizinesi ntabwo tuba hamwe kuko weho nanjye tuwigama no ni ubukene ubukene bukaba bwaratumye bwaraguye ku butegetsi bubi bwatubayeho kubara imyaka n'imyaka Tshisekedi ari gukora perezida wacu nyakubahwa ni ibintu byo njyewe kandi subiremo bitaba bikanga bigenda neza nubwo bigenda gahoro gahoro ari gukoresha ubwenge afite ari gukoresha maneko ziri kumuha ngozi yavuze gakeya ngo ibiganiro byacu ngo sibara cyumvaga nkeye kuba byumva kandi ikiganiro ngenga ngitume cyane cyane kuri peni wacu kuri peni wacu kumva ikiganiro ubu ngubu abanyabucuru abanyabwishyu abanyamasisi abantu bose bafunze ikibazo kimwe niba mufite abo basore banyu bo muzi ko ari ikibazo mu karere kwa leta ibahane niba mufite iproposition mwa kuri leta kugira ngo amahoro gaze gaze twe tukwabye njyewe personal ndabwiye ngo ubu muri icyo tubasaba mwese mufatanye hamwe muhe leta inkuru amakuru azi maneko nziza abo bantu bakiriye nabi baba bava mu Buganda baba bava mu Rwanda baba ari abana bacu bazamenyekane aho bari ibi tuzatugenda neza ikibazo cy'ubutegetsi muri Congo kugira ngo umutegetsi perezida azabe avuka ku senagira w'umukongomani icyo ndagishyigikiye cyane kubera iki ntabwo two kugumirira gukora amakosa kuva na kera ngo tugire ahantu tuzayakosora ntabwo nuzikana kizwi kuri icyo kibazo kuko hari ibihugu byinshi
ndabona akanya kariko karatujyana nashaka mu gusozera muhari ikibazo mwavuze cy'imirwi twavuze kuba mu ntango cy'imirwi rwa n'ubutegetsi aho kenshi na kenshi yoba iva mu bihugu bibanye nashaka ndabaze mu gusozera uruhara mu bihugu bihana imbibi na Congo goba uruhe ko hari amakuru avuga ko mu mirwi itari mike itwa jirwanisha imirwi iba mu bihugu byo mu mahanga mu kanya gatoya cyane gose cirihaguma bode cirihaguma uruhara mu bihugu bibanye bya Kongo ngo uruhe mu gutsimbataza amahoro muri izo ntara
oya amahoro bizaterwa na volonte y'abategetsi bahari no kureba wowe uri umutegetsi mukuru abo ugomba gukorana nabo ni bande ntabwo ari ukuvuga ngo kubera ko ari kanaka ari kanaka ari kanaka niwe ngomba gukorana nawe ugakorana n'abantu bagomba kugufasha iyo ugiye guhinga ntabwo ujyana n'abantu batazi guhinga ujyana n'abantu bazi guhinga none mugahinga mukarangiza ariko iyo ufite abantu batazi guhinga icyo gihe barakunaniza nk'uko ushobora guhinga igihande cyawe warangiza ukajya guhinga naho ngaho iwabo bagombye guhinga ndabumva probleme ni organisation politique ya kira gihugu iramutse igenze neza norese nk'ubungubu ibyo ndimo kuvuga ko nabandikiye mbabwira ko mfite systeme nziza yatuma amahoro agaruka hariya vuba batakoresheje amafaranga menshi kandi hatagize n'umuntu n'umwe upfa ko nanditse urwandiko ko normalma iyo sisteme de lansenyema yabo yagombye kurugwaho ikahita ijya kubwira umutegetsi cyangwa mbese nabo sisteme de serivisi de lansenyema ikampamagara ikambaza uko byifashe kuko navuze ko iyo sisteme mfite ntabwo nshobora kuyivuga kuri radiyo ntabwo nshobora kuyandika ntabwo nabigenza nte ariko nkaba nshaka kubibwira umutegetsi w'igihugu uko yabigenza cyangwa niba hari umuntu yohereje sa delegasiyo akambwira ngo nohereze iyi delegasiyo niyi niyi noneho babwire iyo pla ufite yagarura amahoro noneho akabishyira hamwe byose akareba ko byafasha ariko kugeza na n'ubu nta n'umwe wigeze umpamagara nta n'uwambajije yewe na bari abadepite bahari nta n'umwe wigeze ampamagara ambwira ngo ko twabonye inzandiko zawe izi kuko nzi ko bazibonye bampamagare bambaze ngo mbese iyi sisteme imeze ite twabwira perezida dute cyangwa twabwira premier ministre dute cyangwa perezida wa sena cyangwa perezida wa parlema akajya kumubwira ku buryo byagenda gutya na gutya personne ne m'appelle ibyo nibyo navugaga ko sisteme de renseignement ubutegetsi bwose hamwe bugomba guhinduka imitegekere igomba guhinduka ntabwo ari ukuvuga ngo kubera ko kanaka avuze iki nicyo tugenderaho naho wowe utashyizeho akawe buri muntu agomba gushyira hake yaba umutegetsi yaba umusirikare yaba umwana yaba umusaza yaba umurwayi yaba perezida de la repubulika bose nibo bakoze rya kongo noneho buri muntu agashyira hake
reka na Dr. Salomon baravuga kimuhe ijambo rya nyuma gusozera kuri iki kibazo cy'umutekano muke mu ntara ya Ituri na Kivu ya ruguru uruhara rw'ibihugu bibanye bya Kongo ngo uruhe hari amakuru avuga ko hoba hari imirwi yoba mvamahanga yitwaje irwanisho yoba iri mu cyo gihugu uruhara rw'ibihugu bibanye ngo bankuruhe Dr. Salomon baravuga
murakoze Bwana Frederic icyo kibazo ubundi ndumva twarigeze kukivugana ugiye navugaga yuko hari hakwiye kongera kuvuka stgene mu ngingo ya mbere y'ishinga bavugaga yuko hagomba kubaho umutekano hagati y'ibihugu bigize stgene ni ukuvuga rwari u Rwanda u Burundi na Zaire ni Mobutu ariko rero icyo gihe ni uko Mobutu stgene yayikoresheje nk'ikintu cyo kujya agenda agakandamiza abaturanyi be aho ashatse gutegeka akajya gukora amafuti uko yishakiye iyo mitegekere ya kera igomba kuvaho agomba kujyaho CPGL akajyaho igipolisi cya CPGL abantu bakajya bagenda bagacunga imipaka bagacunga abaturage bagaha abantu umutekano icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ngiye mbona ku byerekeranye na uruhare abaturanyi bagira mu kugarura umutekano mu gihugu ngiye ndabona ko Perezida Tshisekedi ugereranyije n'abamubanjirije bose afite politike nziza y'akarere aragenda akajya mu Rwanda akavugana na Perezida Kagame abisaba yagiye i Burundi avugana na nyakwigendera Nkurunziza na nyuma yaho ndakeka yaravuganye na Ndayishimiye ajya i Uganda akavugana na bose arashaka kugira umutekano ku mupaka kugira amahoro n'abaturage ibyo ni byiza cyane kuko ntawe uzagenda ngo ajye guterura igihugu runaka kijyane muri Oseyange cyangwa muri Oseya Atlantike kubera yuko atagishaka kukimuha iruhande umuturanyi ni nk'umuvandimwe wa mukunda utamukunda wa muri kumwe murabana mugomba kubana mukumvikana. Iyo politike ya president Tshisekedi igenda yishimira cyane kandi ndayakuraje urumva yuko nanashimye d'ailleurs ibitekerezo biherutse kuvugirwa mu Bufaransa aho abategetsi b'Abanyafurika benshi bari bahuriye bari kuvuga yuko ngo bari kureba ngo uburyo ubukungu bwa Afurika bwakongera kugaruka aho abaperezida bavuze bati rwose dushyigikiye ibikorwa perezida Tshisekedi yari gushyiraho kugira ngo agarure umutekano mu gihugu tuzamutera inkunga birumvikana yengeka yuko abaturanyi kudutera inkunga ni byiza ntabwo ari bibi gusa ariko natwe tugomba kumenya ko twiyubaka twiyubaka ndani tugomba kwiyubaka imbere ntabwo tugomba kwibwira yuko buri gihe uko habaye ikibazo twajya duhora twitabaza abaturanyi kera yahoraga yitabaza Ababiligi, Abafaransa, Abanyamerika, iyo politiki igomba kurangira abakongomani bakamenya kwirwanaho no gukora umutekano wabo mu gihugu cyabo.
Igome Professor Emmanuel Sekiwa namwe ngusozera mu kanya gatoya cyane rwose mutubwire uruhara rw'ibihugu bibanyi bya Congo boba uruhe na buryo bavuga ko hariho imirwi yitwa ibirwanisho yoba ari imirwi mvamahanga ivuga ku ijambo.
Wakoze cyane Bwana Frederike kumva akandi kuvuge ibireba ibihugu duhanyije imipaka. Nta kibazo imiryango muri Congo ifite imiryango mu Rwanda niyo mu Burundi. Ikibazo ni politike iduteranye. Nkeka ko u Rwanda, Buganda na Burundi abantu babo bakoze ibikorwa byo kwifata neza twese urebye kuko ubu ngubu Tshisekedi ari guhura na Museveni bamubake kugura umuhanda guviga sindi kwagwije muri Congo ejo bundi bakaza bakugonde kuko kuri ngo kuva bunaganuka kuri ngoma nibyo ni ibintu dushaka ntabwo dushaka ngo bajye batunyegera badutumira igisirikare ko kutuzambiriza ahubwo bakire badufashe niba hari developmenti wabo nabo bazaza ni wacu kuri ngo twese tutere imbere hamwe kuko nta muntu wifuzaga kugira ngo agire mugenzi we tutangire imbuga n'umukene Tshisekedi ubu ngubu akasari gukora n'akazi kenshi nubwo abantu benshi batamwemera kandi nkumva ko Salomo nawe turikuye mu nzira imwe Tshisekedi yihangane agumiriza gane n'abo bagabo babiri nabo batatu buduha n'imipaka y'imipaka y'ubuhiri ibanze kuko Congo ifite imipaka icyenda ariko karagare niyo kananira iyi diplomasi izatuma umunyarwanda umunyakongo umunyauganda umunyaburundi bose abashaka kuganira abashaka gusozana abashaka guturamwe duturane nabo kuko turi n'amahoro kera kuko u Rwanda ntibazarubana hariya ubuganda buzarubana Burundi zabahiri imiryango izabahiri kubera igihe Yesu azabihindurira icyo nsaba ni kugira ngo Tshisekedi yihangane kandi u Rwanda narwo n'Uganda n'Uburundi mukwiye umutima mwiza kuko ibibazo byo dufite muri Congo bizwi ko byose muri Congo hari iwacu kugeza kuti aho muri Kinshasa tuzi ko bivuye kenshi mu Rwanda icya mbere mu Buganda icya kabiri Uburundi ni gakeya Imana igiye mu mutima w'umuperezida w'Urwanda n'Uburundi na Buganda bashire hamwe barebe ko twoturana n'amahoro tuto gutora twicara buri gihe
Professor Emmanuel Sekiwa ndagushimiye cyane ngo sekukanya mwatse kugira ngo ngane ni radio ijwi d'America ku bibazo by'umutekano mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya Ruguru mwakoze
wakoze cyane bwana Frederic
ndagushimiye nawe Dr. Salomon kugira ngo ngane ni radio ijwi d'America
murakoze bwana Frederic kandi rero ijwi d'America mukomeze mutere imbere ahubwo umubwire umuvandimwe Kiriyaguma yavuze ati Kinshasa bajya bumva ibyo tuvuga ni ukubwira abafite porogaramu z'igifaransa bakajya bagishama ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo abantu bose babyumve muri Congo uko tuba turi kubwira bumva ikinyarwanda n'ikirundi gusa ariko ni ngombwa yuko tubwira abakongomani bose bakumva kandi bagasobanukirwa turizera yuko ijwi ry'Amerika muzabidufasha murakoze cyane
tuzovugana n'abagenzi bacu mu gifaransa turabe ko ivyo biganiro nabo nyine boza babikora tuzagushimiye nawe Godet Chiniyaguma ku kanya mato kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'Amerika
Okay, mugeze neza bwana journalist
murakoze ndabashimiye mwese ndashimiye kandi nabanywanyi radio ijwi rya Amerika bose bakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi mugire amahoro mugoroba mwiza mwese